Sinza Yesu wange, ngomwana wendigo mulungi tolemwa, nkakusinze.